VOA. Tonen radone VOA sakanta fan oromoti. Yo esa cantada fan oromo wita ta gijemata galgal sati lama wodaka aksati sadit metrbandi didam lama didam shani sodomi tokrat Washington DC rada barsin huno ya yu jalgam Kachuma folinte sanagaya urandalan kuna nilam barkum lama didama kesijer radone vio fan oromo ti nail sati metrbandi raja kasujirtani anene sora la khayt
kanu dudu bison tujube horati matanu du facaina kolera kae to ajusa waajirri eegumsa fayyaa naannoo uummattoota kibbaa beeksiseera.
Ameerikaan ji kudhaniin duubatti pirezidaantii filatte agarsiisti godini cufu irra maraniitiin nam pirezidaanti Tiraamp moo'uu danda'u wal dorgomsiisan dorgommii tanaan piraayimerii jedhan. Piraayimerii Niiw Haampshire taheedha senaatar Bernii Saandersitti moo'e. Baqataan Itoophiyaa Liibiyaa jiru hambii baqaa keessa jiru keessa nu baasanii rakkoo ka'ee jirraa jedhu. Pirezidaantiin Dambiidooloo barattooti ammaan tan nagumaan barachuu jiranii jedhe muummeen ministeera Itoophiyaa Bori UAE dhaqeetiin warra lafaallee wal mari'ata waan har'a isaanitti himnu keessaa tokko. Waan walumaa addunyaatu jubeennuttim.
Naannoo uummattoota kibbaa keessatti weerara koleeraa lubbuu namoota 20 galaafate to'annaa jala oolchuusa waajjirri eegumsa fayyaa naannichaa beeksiseera. Weerarri sun deebi'ee akka hin kaane akkasumas naannoo mul'atin keessatti akka hin uumamne manneen fincaanii ijaaruuf bishaan qulqulluu dhiyeessuudhaan hojii ofirraa ittisuu dursanii hojjetamaa jiraachuu aangawaan eegumsa fayyaa obbo Indaashaw Shibbiruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Mootummaan Sudaan pirezidaantii duraanii Omar al-Bashiriif kanneen biroo sadii akka laalchaaf mana murtii akka qoratu ka addunyaatti ka dabarsu ta'uu beeksise. Murtiin kun ka dhagaame kaleessa erga jiloota mootummaa Sudaaniif gareelee ribxe loltoota Darfur gidduutti Kaartum keessatti mariin geggeessame booda. Bashir yakka waraanaa yakka farra namoomaaf fixiinsa sanyii hin himatamanii ICC'dhaan barbaadamaa turan. Abbootiin alangaa akka jedhanitti humnoonni deeggartoota Bashir bara 2003 gareelee gosoota naannoo kanneen hacuuccaarraa irra ga'e ofirraa lolaa turan dhabamsiisuuf yaalaa turan. Mormitoonnis daandilee Kaartumitti ba'uudhaan kaan Bashir ICC'tti akka hin dhiyaan kaan immoo akka dhiyaatan sagalee dhageessisaa turan. Ka dhageeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Senator kutaa Vermont Bernie Sanders kaleessa dorgommii filannoo pirezidaantummaa duraaniif kutaa Niiw Haampshire keessatti geggeeffame injifataniiru. Sanders sagalee 100 harka 26 yoo argatan bulchaan Bend kibbaa Indiyaanaa duraanii katuran Pete Buttigieg immoo 100 harka 24 argataniiru. Gabaasa Jim Malone sooraa dhiyeessa.
Amerikaan pirezidaantii filachuuf namitti wal dorgomsiifachuu jirti. Tiraamp marroo lammeessootiif dorgoma. Demokiraatoti ammoo hojjetan irraa fudhachuuf itti jiran. Filannoo amma itti jiran tanaan piraayimerii jedhan. Godini 50 iyyuu piraayimerii qaba. Ayiwaan dorgommii akkanaatiin kookas jetti. Namni tana moo paartii fuula bu'eetiin pirezidaanti Tiraampiin walitti gallakkisan. Akkanaan dorgommii kalee Niiw Haampshayiritti ta'eedha Bernii Saandersitti moo'e. Godin akkanaa 48 irra maraniitiin wal dorgoman. Ayiwaan 7 dabru fixatte. Nami kun ganna jaanduralleetti dorgomeetiin pirezidaantummaa dorgomeef hin taane Niiw Haampshire keessa baatee jennaan amma godina gara 48tti jira pirezidaant namitti dorgomuu jiru kan keessa Bernie Sanders akkana jedhamo jennaan.
Our campaign is not just about beating Trump. It is about transforming.
Trump moo'uu qofaaf hin dorgomnu biyyi tana duratti hin deemnu jennee dorgomna. Akka gabayaan addunyaa humni jabeeffatti dorgomna. Dhaabbilee inshuraansii, dhaabbilee qorsaa, dhaabbilee waraanaatiif waan hedduu jajjabeessuuf dorgomnaa jedha. Namni isa taaneetiin Niiw Haampshire irratti lammeessoo ta'e bulchaa South Bend yookaan ammoo kibba Bend kan Indiyaanaa Pete Buttigieg 7 dabramoo piraayimerii Ayiwaa moo'e inni Buttigieg gaafa moo'e. Paartii Demokiraat waltiraree jajjabeesse humni isaanii tokko tolchaa jedha. Namni agi tokko yoo warra qabsoota taatanii yookaan ammoo akkuma jirtan kana taanuun jedha. Ameerikaan namni hedduun ammoo siyaasa biyyi tanaa wal cabsanii kan wal cabsu kan arguutti hin jiran. Siyaasa akkan wal danqar kana pirezidaantii biyyi gargar qoodu kana kan namni harki dhibbaa naan. Walii galuu baatee innaan yaada namaan fudhadhu jedhu kana akka kanaan moo'uu danda'anii tokko ta'anii jedha. Filannoo piraayimerii taa'eedhaa nami ammoo lammeessoo ba'e nama Minnesotaa filatan senator Amy Klobuchar lammeessotaati.
Donald Trump's worst nightmare is that the people in the middle. The people who have had enough
salisutate jechufiya wonni finjette wonni trampi hirib do wutjira yaddese hirib do wutjira namganna jiddugale sake sijiru warrinni yame maqaballe sfa warrinni ture sfa warrinni sodatu warre kukuleni warre kone dufe filata presidentum man filata jedetini hirib abu jirajet american garajji kudani tindubat presidenti filatte
lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii du'anii 1,100 ol ta'u aangawoonni eegumsa fayyaa chaayinaa har'a beeksisaniiru. Erga vaayirasiin kun baatii darbe ka'ee qabe namoota 97 dhiyeenya du'an dabalatee walumaa gala namoonni 44,653 du'u koomishinni eegumsa fayyaa biyyoolessaa beeksiseera. Xiinxaltoonni hangi tokko walumaa gala lakkoobsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii mara galmaa'uu laalchisee shakkii qabu. Lakkoobsi kun sirrii taanaan kaleessa namoonni 2,105 haaraa qabamaniiru. Lakkoobsi kun immoo kan guyyoota darban geggeeffameen gadi. Lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii bara 2,200-2,300 gidduu lakkoobsa namoota dhibee ujummoo qilleensaa kan SARS jedhamuun du'anii 774 kan caalu ta'uunillee gabaasameera. Prezidantin Faalistin Mohammed Abbas wuxnee nageenya Prezident Trump Faalistiniif Israa'eliin ilaalchisee dhiyeessan mormuuf gara tokkummaa mootummootaatti deemaniiru. Abbaas waliigaltee sana fudhatama dhabsiisanis Israa'el waliin mari'achuuf balballi isaanii banaa ta'uu ibsan gabaasa Margaret Bashir jaallannee dhiyeessa.
Hogganaan Faalistinootaa Mohammed Abbas gola nagaa eegumsaa duratti daqiiqaa 35 haasawaa dhageessisaniin hawaasni addunyaa karoora Prezidantii Ameerikaa fudhatama akka dhabsiisaniif karaa turjumaana isaanii gaafatan.
I would like to reaffirm that this plan or
karoorri kun yookaan qaamni karoora kanaa kamiyyuu marii gaggeeffamuuf yaada addunyaan dhiyeesse ta'ee fudhatamuu akka hin qabne mirkaneessa. Kun Ameerikaaf Israa'el dursanii karoora baafatan yoo ta'u gaaffii Faalistiinotaa xumuratti tolchuuf ta'uun beekamaadha jedhan. Faalistiinonni waliigaltee dhiyaate fudhatama dhabsiisan sababaan isaas harka caalaansaa Israa'eliif kan looguu fi abbaa biyyummaa Faalistiinotaa hin fudhatu jedhu. Kana malees Jerusaalem bahaa kan magaalaa galma mootummaa gochuun lafa kaa'eera. Abbaas akka jedhanitti Ameerikaan ammaan booda qofaa ishee dhimma giddugaleessa bahaa ilaaluu hin dandeessu. Kanaaf walgahii addunyaa kan Ameerikaa, Raashaa, gamtaa Awurooppaa fi tokkummaa mootummootaa ilaaluu qabaa jedhanii nagaaf harka keenya hiixachuu irraa duubatti hin jennuu jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaatti jila Israa'el kata'an Daanii Daanan Abbaas marii dhuguma hin fedhu taanaan Jerusaalemii fi Waashintan keessatti qofa ta'uu qabaa jedhanii
Let's not beat around the bush. Progress toward peace will not be made.
Ofumaa fakkeessuu otoo dhiifne wayya. Pirezidaant Abbaas hanga ejjennaa kana qabatanitti deemsi nageenyaa fooyyaa agarsiisuu hin danda'u dhugaan jiru kana. Abbaas aangoorraa yoo gadhiise qofa Israa'eliif Faalistiinonni gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u jedhan. Ambaasaaddarri Ameerikaa Keeli Kiraaft karoora nagaa Tiraamp kan deeggaran yoo ta'u qabatamaaf hojiirra ooluu danda'a jedhu. Miseensonni gola nagaa eegumsaa kanneen biroo garuu waan murteessan hin qaban.
Konkolaataan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi har'a loltoota milishoota mootummaa Siiriyaa kanneen Siiriyaa kaaba gama bahaa keessaan haleelamu maddeen naannoof aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Balaan kun kan raawwate ganda magaalaa Qamshilii cina jiru tokko keessatti. Oduu namaaf qabnu kanun.
Oduu caqafnee waan fedhachaa raadiyoonii fi OA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed bora biyya UAE dhaqeetiin wal lafaallee wal mari'ata. Dr. Abiy tana malee bulchootii paartii isaanii paartii bilchaginnaa yookaan badhaadhina qajeelfamaaf tarsiimoo paartii isaanii hubataniitiin deemuu malanii jedha. Mariin paartii isaanii guyyaa 17 teettalleen kalee dhumatte Muktar Jamaaliin nu erge.
Gaggeessitoonni ol aanuun paartii badhaadhina guyyoota 17 darbeef Adaamaatti leenjii irra turan har'a waltajjiin isaanii goolabamuudhaan Finfinnee galma waajjira muummee ministeeraatitti xumura argateetiin hin jira. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidantiin paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed, hoggansi paartichaa, qajeelfamaa fi tarsiimoo dhaabbatichaa hunda sirritti hubachuudhaan hawaasa akka tajaajilullee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Keessattuu aangoon kun aangoo dhaabbataa umrii guutuu irra jiraannu miti kan jedhan Abiy Ahmed, hoggansi yeroo qabutti hawaasa tajaajiluu irratti akka xiyyeeffatullee waamicha dhiheessan.
Bohaala ጉዳት ያመጣል። አሁን ያልተዘጋጀሰው አሁን ራስን ያልተዘጋጀሰው በሆነ መንገድ ከፍተኛ ኃላፊነት ቢጣልበት
ዱቢሱ ደቦኒስ በሬሱ ደቦኒስ ቆጳሁ ደቦኒስ ቦደ ረቆቀብ ነምኒ እትሂን ቆጳይን ነምኒ አመ ኦፍሂን ቆጴሲን ከራወይቲን እትጋፈተሙማ ኦልአና የሮቀበተቲ የሮ እትጋፈተሙማ ኢሳትቲ በርሞተከ ሰገለ ዮ አሙመራ ኦፍቆጴሱ እንደንደኢል እርግገም አንጎ ከናቲቲ ዱፌ ወንቲና ገለቶኮ ነሞኒ አንጎ ኢረጅረን ገመሁንዳንዩ ሁንዱ ከነጋፈተን ዲፖንኬ ያዶንኬ ጉዳን ማሊኒድ ወኒና መድፒሱ ዮካን አሞ ደንቃ ነመትተው ማሊኒድ ኢሳን ኩኒና ሞ ወንት እትጋብቱ ጉዳን ማሊኒና መጋፈቱ ጨራ አርገነ የሮ በከተኮቲ ረመደምነ ዮሶቲን ፈየደምን ሀፍነ የሮ ሰበበተኮን በኪሱን ኢሲን ረሃፈ ጋፊን ጉዳን ማሊትጋብተኒድ ከናፉ በከጅሩ ሁንደቲ ጨራ ከነቲ ፈየደሙን ባኤ በርባችሳ ጀደን ኦዱ ወልቀበቴን ሞሚች ሚኒስቴሮታ አብይ አህመድ ጉያቦሪ ኢመለሳኒ ገመ ግዱ ገለባሃ ገምታ ኢመሬቶታ አረባፊቲ አከ ታሲሰን ሂማሜቲን እንጅራ ኢመለከናኒሌ ለሚለ ኢትዮጵያ ከዱምሚናን ወልቲ ዱፈኒቲን ጀደን ወጂን ማሪካን ታሲሰኒፊ ዲማ ተንታ ምርገ ለሚለ ቢዮ ተገረገራ ከሰቲ አርገመኒ ረትሌ ከንጥየ ፈተሙ ተኦዱበተን ሆገናን ፕሬስ ሴክሬታሪ ዋጅረ ሙሜ ሚኒስትራ ኦቦኑ ጉሱጥላሁን
አላማው በመካከለኛው ምስራቅ የሚኑ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በመወያየት ዜጎቻችን ያሉበትን ሁኔታ በማየት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች
ካዮን ጉዳን ለሚለ ኢትዮጵያ ግዱ ገለባሃት አርገመን ወሊን መሪአቹዳን ሐለ ለሚለንከን ከሰጅረን ኢላልሁዳን ጋፊለይሳን ጋፈተን ረቲ ፈለበርባቹዳን ወልተጂ ረቲ መሪአተሙዳ ግዱ ገለባሃትቲ ለሚለን ኢትዮጵያ ሚሌና ለማኦሊን ጅራቱ ቢዮተ ግዱ ገለባሃ ቶርበታአን ሄዱምናን ለሚለን ኢትዮጵያ ከሰቲ ጅራተን ከሳ ነሞኒ ኩማኩለሸኒ ኦልታአን ወልቲ ባህኔቲኒን ወልተጂ ከነረቲ ህርማተኒ ሞሚቸ ሚኒስቴራቲን ወለርጉ ከናንደበለተትስ በከቡቶታ ለኮሲሳኒ ሙራሰተ ወሊንስ ማሪኒታሲሱ ጀደን ኦቦኑጉሱን አከካሰኒቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ከናንዱረ የሮ ባይኤ ቢዮተ ሄዱ ወጂን አካታ ወሊገልቴ ሆጂ ለሚሌ ኢትዮጵያ ኢረቲ ሄዱ ሚናንካን ኮጀታትኒ ኢንቱረ ተኡካሰኒ ቢዮኒ አከ ዮርዳኖስ ኳታር ሳውዲ አረቢያ ቲፊ ገምታን ኤሚሬቶት አረባ አከፈኬናቲቲ ፉደተሙ ጀደኒ ጅሩ ደንታ ለሚሌ ኤክሱዳፊስ ነሞተረኮ ከሰጅረን ገመብያቲቲ ገልቹን ቢዮተ አከ ሱዳኒ ፊ ከነን ቢሮቲት ሆጀተማቲኒ ኢንቱሩ ካሰን ኦቦኑጉሱን ለሚሌ ኢትዮጵያ ቢያ አምባቲቲ ሰደርካ ገረገራ ኢረጅረኒሌ ሞቱማን አዴምስ ዲፕሎማሲ ለሚሌ ረቲቲ የፈቲታሱን ነሞኒ ኩመዲበቶ ኮኦሊ ነጋሃን አከገመ ቢየሳኒ ትትገለኒሌ ሆጀቹ ኢሳ ኦቦኑጉሱ ያደቺ ሰኒጅሩ ገባስ ሰገሌ አሜሪካፍ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
አደነ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርታኔ የጌ ቆቤቴን ጀልቀምኔ ጋር ደቂቃ ኩዳኒ ሰዲ ኢትዮጵያኔ ዋናፌት ደበር አካ ለባቀቶቲ ኢትዮጵያ ሊቢያ ጅራን ጀለንቲ ዩኤንኤችሲአር ካምቢ ጀሬ ባቀት ኸስ አቀርቃር ሲሰኒን ከነኒ ውጀቹ ጅራ ለለቶቲ ኦሮሞ ሄዱን ካምፒ ጂዲኤፍ ጀለንታ ትሪፖሊ ጅርታን ከሰት ትሩባን ዳፕርካያሴ አጃጅ ኩኒ ጋየት ንረኮታን ከጅራ ጀለኒ ተንራቲ ገልሞ ዳውት ዩኤንኤችራል ለዴቢ አርጋቴ ተንወርግ
በቀጥቶኒ ለሚን ኢትዮጵያ ቡፈተ በቀታ ሊቢያ መጋለ ትሪፖሊ ከሰተርገሙ ከስጅራታን ራኮ ከስጅራ አጅሩ በቀጥቶኒ ኩን ዩኤንኤችሲአር ዳባኒ ሳንዱራን ቡፈተ በቀታ የሮ ጂዲኤፍ ዮካንሞ ጋዘሪንግ አንድ ዲፓቸር ፋሲሊቲ ጀደሙ ከስተርጋራ ቶሬ ገርጋር ስኒፍ ጉቹ እንደንደው ባኑን ጀደጅቹን ሰገለ አሜሪካ ትዱበተን ይጅሩ በቀጥቶኒ ኩን የዩዱበተን ሙርቴኑ ረትደርበ ኩን በከሊታኑ ደብሲሴ ራጅቻን ደብለኒ ዱበቱ አብዲን ለታውሮሞ ቡፈተ ጂዲኤፍ ከነከስ ገነተካውል ጅራቴዳ
ካምቢ ገና ከሰተ ያማን ገና ፖሊሲን ከረዱረ ይራ የወሪ ጁንሲያር ይለህ ባብ ምንጀታኒ ይራኒ ነሞን ሄዱም ባሃኒሩ ኢትዮጵያኖን አርክ ቻሉ ሐራ ባውት ይራኒ ቆፈቱ ቡሩም ባጀቴ ኮፒ ይራ ገራቲ ባኑለ እንከም ጀነ ፈልማ ቱረ ፈልሚ ከኛለ ነምነ ንደጋውለ ወጥ ፈልማኑሉ ደምነ ያማ ጨራን ከኛ ገራ ዳንድረቲ ባኔ ዮሳማምነሲ ዮዋጀፈምነሲ ግሬ መልካ ሰወርገኔ ገረገላና ደኔ ሆ ቼነሲ ዮዱንሲ አብዲ ሰዱማ ኮፔሲ ነቴኝ
አብዲን ሙርቴን ኩን ርገደርቤ ቶርቤ ለመረከደርቤ ዱበቴ ዱበርቶታ ፊዳይ መንደበለቴ ለሚሊን ኢትዮጵያ ዲደሚሽኒ ኦሊትትል ማማን ቡፈተች ከሳ ባጅራቹ ዱበቴ አህመድ በቀታ ለሚ ኢትዮጵያ ካን ቡፈተ በቀቶታ መጋለ ትሪፖሊ ከዝጅሩ ካነ ከሳ ገነተካ ኦሊት ጅራቴዳ innis jarma UNHCRin bakka daga in kamnu jenne kadannus angawunnes jirangaru nudidani jechu dubata
lemi biye bilara me Ethiopia da imefenya nemi milare ngiru
mali
ero ntiga fannil debetta biye kesen naga ada mutumman ketu jirame ran ndirem halu juru baye ulfata da
debi kana enyutu sini kana warra UNHCR mo warra motu mali biya kisati
UNHCR Geneva da fitumi jirra bartan gabani UNHCR ngedo
etun sababni sawo mali je teniga fatani tu sino waga to ko fai jige sotu tani
sababni ero ntiga fannil biye kesen naga ada jegerum bende sinda Ethiopia bartan gabdire wani kanjo
sana bodo malgo tan rega gafas na kasinin jiran
wada kawni dugun juru beta kalbi metu mai gato mujira ga harje ni sunduru anu ti biye bistemu ras fere sin gamnu kambi jirus biye ra ba kata jira hala biye ke su jiru walman bena waya biye biye sun da hin yoni formatu nu fidan isanu mu gafata isanu mu mari Ethiopia da adatu ba san idan san nu ban ba ta fani right da ta dad amma le wani ju khana yanne murte fanne goni yanne yanne jiru
ahmedin dablate bakato tabu fata bakato tayero gdf kama gala tripoli ke su jiru ke su jira tan kan galu fetu ji de gafa den ture isanis nageñi biya mansi sawan intanef garbiya tdebu imfenu jechundubatu kanafisa moda bat UNHCR mirga goru galtu magafa nejiraachu kenya nufa kabaju jechunis gafatu garu bagattonni kun jarmayan UNHCR mirga bagattu maqamnu nodor kejedu himanna isanitin komi bagatto ta kana dabata bagata UNHCR gafa ne debit kenejira UNHCR da mele biya jirutti dubbi ma dabaticha katan tarik argaz UNHCR bufata bakato ta yero of case jira tan kana GDF ka cufe rakko na genya fakata yidubatan nanu chetti qamlin detanifi motumma Libya walitti dukasu malu sudajedun bakato ni bufata che case jiran gargiddu galama gala Tripoli tigefmani guyagu yagar gar samalu fakkar gatan taisa jirajichun izdubatan komi bakato ni lemin Ethiopia UNHCR merga ko lugaltu magafa ne jirachun durke jiranis Mr. Argaz halani abat UNHCR yoko lugaltu takami futajaje lakennu komo biye kamirattiyu kokobbin taisu jichun debisan gaba sagale America Galmodait Nairobi
Radoni VOA saganta fan oromo jaga sujirtan sirba tinfinner marre ollot finfinne maqam farsine sirsir jenneo qamar yusuf sirsir bole
Yeah.
Amari, grazie che ci ne vuole fette per Radio Nevio e Saganta Fano Romo gioca su Girta. Barattoota Yuunivarsiitii Dambiidooloo akka pirezidaantiin isii jedhetti harmaan duratti nagaa lafa sodaataniitiin gara maatii isaaniitti dacha'an 1800 keessa amma 1620 dacha'eetiin barnootaalleetti jiran. Akka pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambiidooloo Dr. Lataa Tasfaayee jedhetti barattoota maatii isaaniitti adoo deebi'uu jiran jidduu qabaman jedhanillee akka argamaniif mootummaa waliin hojjechuu jiran. Yuunivarsiitiin ammaan tana akka dansaa jirti barattoota illee barachuu waan jiranii fi akka barattoota hafanillee dacha'an jedhee dhaamee ijoollee pirezidaantiin kun jechuun Naakoor Malkaa bilbilaan dubbise.
Yuunivarsiitiiwwan mootummaa Itoophiyaa keessatti argaman keessaa 23 keessatti rakkoo nageenyaa baatiiwwan darban muraasatti dhaqqabee tureen yuunivarsiitiiwwan rakkoo nageenyaatti dhaqqabe keessaa Yuunivarsiitiin Dambiidooloo isa tokko ta'uu himama. Haala nageenyaa yaaddessaa ta'e jalaa dhiyeessuudhaaf barattoota yuunivarsiitii maatiitti galaa turan keessaa lakkoofsaan 14 kan ta'an godina Qeellee Wallaggaa aanaan filloo bakka suudii jedhamee waamutti akka ugguramanii turanis ibsamaa turuunsaa ni yaadatama. Dhimma kanaaf haala yeroo yuunivarsiitiin Dambiidooloo keessatti argamu irratti pirezidaantii yuunivarsiitii Dambiidooloo Dr. Lataa Tasfaayee wajjin gaaffiif deebii bilbilaa gabaabaa taasiseen ture. Haala yuunivarsiitiin Dambiidooloo yeroo ammaa keessatti argamu ibsuudhaan jalqabu.
Yuunivarsiitiin Dambiidooloo barattoota marsaa sadaffaadhaan fudhatee barattoota hedduu leenjisaa jira. Waggaa tokkoffaa hanga waggaa sadaffaatti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo garaagaraa barnootis addaan citaa ture. Kanaanis dabalatee akka waan barattoonni ugguramanitti miidiyaalee garaagaraa sooshaal miidiyaa akkasumas miidiyaa garaagaraatiin yuunivarsiitii Dambiidooloo keessatti akka waan barataan ugguramitti ka'ee sooshaal miidiyaa irra deemaa ture. Inni kunis baa garaagaraa yuunivarsiitii keenyarraa hanga'aa ture. Maatiin barattootaallee akka yuunivarsiitii keenya amananii ijoollee isaanii arginu godhamu ture. Lammaffaa naannoon sun balaa guddaa keessa kufee akka jirutti yuunivarsiitiin immoo balaa keessa akka jirutti kaafamee oduun garaagaraallee miidiyaa irra deemaa ture jechuudha. Torban sadii asitti marii garaagaraa barsiisota hojjetoota bulchiinsaa akkasumas qaamolee nageenyaa dabalatee mooraa yuunivarsiitii keessa koominitii yuunivarsiitii wajjin marii godhameen barattoota baruuf barsiisuun gara tasgabbii qabutti deebi'ee jira jechaadha. Yeroo kana amma barattoota 2,600 ta'an mooraa yuunivarsiitii keessatti argamu. Sa'a kamiin caalaa bifa tasgabbaa keessa akka jiru agarsiisa jechuudha. Kanaan wal qabsiisnee kan kaasnu yeroo garaagaraa sooshaal miidiyaarra wantootti deemaa turan barattoota hammanaatu gurame jedhanii liistii garaagaraa kaasaa turanii liistoota sana keessaa kamtuu barattoota Dambiidooloo yuunivarsiitii kan jedhu barattoota 14 barattoota keenya ta'uu isaanii waggaa tokkoffaa hanga waggaa sadaffaa ta'uu isaanii adda baasnee turre. Garuu barattootii kun eessa jiru kan jedhu gaaffii keenya duwwaa otoo hin taane gaaffii mootummaatis waan ta'e barattootiin kun mooraa yuunivarsiitii keessatti akka waan ta'etti kan odeeffamaa jiru akka soba ta'e barattootii kun yeroo mooraadhaa ba'an yeroo garaagaraa jaalama sadii karaarra jiru maatii bira jiru kan jedhu adda waan baasuu hin dandeenyeef eessa jiru kan jedhu hin beeknu garuu barattoota 14 kun barattoota Dambiidooloo yuunivarsiitii ta'uu isaanii. Adda baasnee jira jechuudha. Har'atti mooraa keessa hin jiran jechuudha barattooti kuni jechaadha.
Wanti yaaddoo barattootatti uumu hin jiru yeroo ammaa kana.
Mooraa yuunivarsiitii keenyaa parsantii 100% jechuu dandeenya baay'ee tasgabbaa'aadha. Nageenyi illee mirkanaa'ee jira jechuudha. Barattooti illee yeroo isaan itti haala qindaa'aa ta'e mooraallee qulqulleessaa jiran ilaalaa jirra. Barumsa isaanii barachaa jiru. Qormaatallee miidiyaa egzaamii fudhachuudhaaf akka qophaa'aa jiran illee achirratti ibsinee jirra. Marii garaagaraa gaggeessuudhaan haala qindaa'aa ta'een barattooti tasgabbii bifa qabuun akka barumsa isaanii qofarratti fookasii godhanii baratan marii gaggeeffameen jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa buusee jira jechuudha.
Ibsa ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaa poolisiin federaalaa akkasumas immoo sekireetaariyaatiin waajjira muummicha ministeeraa yeroo darbee wal ta'anii kennaniin barattoota naannoo Amaaraarraa gara yuunivarsiitii keessanii dhufan 800 ta'an hanga yeroo sanaatti gara maatiitti deebi'anii jiraachuudha kan himamee ture. Barattootni sun gara mooraatti deebi'anii jiru. Yoo deebi'anii jiraatan hangam isaaniitu deebi'e warraaf yoo deebisuudhaaf tattaaffiinsa gochaa jirtan?
Qaamota mootummaa ta'an biiroo sekireetarii piraayim ministeerii dabalatee koomishinara federaalaa akkasumas ministeera saayinsii teeknooloojii irraa ministeera dhiqatan qorannoodhaaf mooraa yuunivarsiitii dhufanii turan jechuudha. Ibsa bal'aa kennanii jiru jechuudha wantoota ture irratti. Achirratti kan ka'e tokko barattoota 800 kan jenne barattoota waggaa tokko hanga waggaa sadii jiran kan sabaaf sablammii garaagaraa keessaa ba'anidha kan jenne malee saba Amaaraa qofatu ba'ee hin jenne jechuudha. Karena sini kuna pasti seracu kapa, kama biar di kamera yuk kandu feda aja sudah warma agak sih. Saudara no sangat umum mereka kengkai kambani dah. Atau umum deh karena kita beratota ibajaf di tema oltan mora university deh biar nih jadi sudah beratot puni. Media rani suami cegoda fiturre, marige kesa turre bilbilan dihangka mati sani si bilbilan apa zanggara parusa sani si deh biar nih tertati gara-gara berat beratot cura. Atau umum deh amat beratota hafankan, akami tin deh bisna aja deh university, kamu deh hundu mau jinna, botia mantau jin abu tiga dah jin aku semua semua tanah no jin Maria teh pertolak kan dia bersufi ya di kuda gua ada di curam mayu beli beran di sana pertolak tu fang kanaf pe wanter berbaju sugone curam opir akajiru sumber bada kanaf social media rokor lede majuru tu ini lalin pertolak jin kenya morada bahani jiran hal university naga tau sah mereka ni petani akadegan di sumber bada
di dukan sawai malia satu kutu kurati pertolak uguraman jadaman kisa murasni argaman jadami beri famajra kunangam lugar university case ni makana tademi kun kulle sudaf ya ni ko dera
yero gara gara faji gudda wacha dira fatenya fi baratota kun afur baratota university dan bedollo ti jenne jira niti baratota kana faida tani gutu kam ne jira barata kana ko fatun tayin ma tani le takadalatan e satta kabaratan akasuma la ko sabil bilata ani kam ma tani je balate kun kisan gutan jira wante information inda kam ne mati baratota afri kan tan argane trenusi e madaza katan jiran e takatan jiran ga fachu biya ni goni jira akay university de ya ti tade ne jira je tuta amane genyen anno sana gudine kadde mo lagga o jinta uda waranno gara gara ke ge tajiru waranno nanno isani ti dalla tan nanno dem bidollo ti nanno fin fin ne ti jara mu ran ti de majiru wante tari yero tan tumuran waranno sani tan e gudanda o wante do amanta kamna abbi ando da jira je tuta atau yuma de amma yutanan motuman ti ga kan dube jole ni jara ba de ti jere ga wata jiru na ma kurana kata e shera mi ya dan ti bana pe baratoti afurra mo yutanan nanno sani jiru jenne expectation ka ti kan de tuta warrota kurani hafan sana mo amma yu tumani ti de majra wante sana bore e bubara toti kun argama ne sat ko ni e umbra turani malik pe kata ni kan jiru sana ga investigation ira ranga ma de ya da korano ge ke
investing case an bulanta professor umba gargara tibakana ke nejra barsisota me kaf kenname barsisoni kuno je kamyo je tani jannan kan ke na wufi tan de wan jedu
kuni soji enya kana wajen ke sa to poda mura university ke sa barsota ibasa di jata ma ole da kan jirani barsot je baye insani koran to baye ke kesu nan no rat koran no budda je ta kan jiran jiru mo tan no yero era barsis dulle kan kaban jiru publication in the community service kan jira mo jira wonto ta na ra tawa summa koran no ke kesani fi matan sa international journal rat jiru reputable journal rat publication ni gara gara matan tan le at ke sa jiru je cha sana yero jen kabati fakka university dan bidon na ti barsota torba agar gara professor at lecturers to attend professor kanjet kenenejere je chura lamansani tefili yokan english language as a foreign kanjet tefili da microbiology genetics epidemiology fi EDPM awana magala barso turba taraka kana kenenebi jere chura jabalatani barso ta hafani sille kul morali yokani mo jabata e barso tiran koranno gara gara ka kisan hawasu marra to jigur gudda jirenyu matana no sanale
wan kuna fere dabala muka wajatta yojira ke jira sasini fa
baratoti kamiju dambolo university baratan social media rawon to tade mun kutu ye panno sani social media sana tin ke ni bugajiru adaba sani ga tamura university de bani baro sa ka katti fofan malipi yeron kamiju gubachun kabu jolle kana jada gubachi sana mo bakka busuda akka university nya goji gurgudda jitta jira mari bar sofa dinge pesine yeron barno tadan chikun le akka bakka bu sambat pro sambat gudan baratota kana korea likenna bakka bu sa jira wante tijolleen kun charran kun sambo win kabu wante gara mora university de gani baro satani akka tumuran jechun barbada kana social media rat wori media rat hojitani information injiru to gumma saatu kulkulle sadani kan jetta herganda barso barbada tanma
Dr. Leta Tasfaye, Presidenti University Dambidurlo, Yada Nafla Tanif, Maka Radio Sagale Amerikan, Gudu Sini Singgala Di Fadda.
Ayye, Singgala Toma Ulfada.
Kopihe no bafacha ya ujira duni vio isa gantafano romo uja kasu ujirtani. Matrabandi damilama di damishani so domi tokrati nuja kasu ujirtan gamkani namo nail saati ralle. Kopihe na uja kasu ndendetani torban kesa tuwanu risani di debin kesa. Kalgal sala maura kak saati sadit matrabandi di damilama di damishani so domi tokkuma lele. Nail saati ralle nuja kasu ndendetani wanenu urde debinu. com turbanu kana modio ke sa to janne facebook e ralle ko biten ja kasako twitter e tenalle mars interneti wan durra ja kasu dende tane tayar datanum naga nubula sagan tafana maratina tana sorala khite